boy.
Welcome to different music.
Dina good day, why do my fun? When I'm not from a tunnel, Yoko nine to your cada,
Yoko
nine to your cada, you funnel. Legula level the land, level be long high. Nira palantika, only get be fine now. Moon in your walk, young level be long high. Nira palantika, only get be fine now. Moon in your walk, young name. So my yakati, yo. Yakati, yo. My junk is a back and say no. Ligger again, take a fast, I'll say no. Don't go there for what I do, y'all like in the letter, I'll say yo.
Ragal du tek yi ma taxu ba deugar simnani ku yoddu seugat talent liggey la noli du xeram du moma sa fanan fi ma bëgg deggal yow da nga fogo ni man dam la faté bu yabo nga faté walé li nga fokk man dama fébar ci rap du ma tané te li calmer fébar bi xaliss la man yaaka ci vu mo ñak vision mi ni gumba may liggey pour nekk ci kaw sen baba du king label bi comme sama touche motax ku fa duggu tay man comme karbala damay dox ci lèr ci su lo ñu may xet ci pèr mic bi di ko dégg feb ñoy toj li nga tabax sa carrière bi
fay du fanan. When I'm not so much
when I'm not
so much you're going to your cada,
you're
going to your cada, you're going to your cada, you're going to your cada, you're going to your cada, you're
going
to your cada, you're going to your cada, you're going to
your
cada, you're going to your cada, you're going to your cada,
you're
going to your cada, you're going to your cada, you're going to your
cada,
you're going to your cada, you're going to your
cada, pilu nit am rek bitam ligay moy jox gën ti jëm du fi la nekkon par ki temb ta wané li ma mën rek tax ba yoon bi yemb bo dañ don dox ta ñoo ngi yegg wax nañ la fa mo yu tedd no meta do ma sa tegg no ni yey way am nañu mun meñu dañu sax tegg tayo nañu elu ni fo de paro bu fréquence bi la la du jar man may tak radio dañu fébar ñepp li lañ fa jox légui néna la level bi lañ aj men ba do la may captain ni bo du yam gal sen ay talent bi force say fe ñom nenañ ma la bi na fe pas le monde mais tamit am bi human bi du cos lepp lañu tebi tay do duñ ko jox waxtu nangu mo jot legi amuñ ci choice yow people za indi bit ni defit mu di it bi la it ci musique ñor indi gëwu maîtrise da sen pigi di tik u gaynde yi top fi nga fi ñor di fit
kaze when I'm not so much
when I'm not
so much yoko nañ ci ñu kada
yoko
nañ ci ñu kada mu suñu am ku ñu faral legui la lepp di leer level bi lañ aaj nira palan ci kaw li gay bi fayn na munu ñu bokk yon level bi lañ aaj nira palan ci kaw li gay bi fayn na munu ñu bokk yon ne
munu ñu bokk yon comme ki jëm ci god ak di dundal bakkan bi nek ci yow kene duma tey daan bu nek ci yon ma rap leral li leenam sa xol ngay bañ bañ ma sa xol ngay gañ kaddu ilé sa xel lay gas sorina té do ma tap comme koto gal nigga sa xel mo gatt mama dem na te gisul lu leer si hip hop bi taxone mu taxaw di xex ak ñep taxul ma xey du doxé ak ngëp na xamna ni business bi kaw lay jëm hey mama ma yoni yakam timam amuma tan yow yaatal dimanche fokk ma sigil ni ma yaakar ci life
the nigga ni ko bi bay let you go like this let you go like this we pass to the bill on me the nigga ni ko bi bay
when I'm not so much
when I'm not so much
you're gonna enjoy your cada
you're
gonna enjoy your cada you're gonna enjoy your cada legi la lepo di lair level be lang aj
Yeah,
boy.